subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax khamiis ah 29 bisha juun sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 25-30 mitrband iyo bogga voa somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
warkii dhegeyso amber individual oo si khatar u heyso if you want to hold a doon start within your own cocoon gacmahaada iska dhaq don't forget to use saboon caadi iska dhig but never live life caadi buug kasta akhri so the cool is for the aqli because no one wants to be by.
waa wiil soomaaliyeed oo loo magacaabay ergeyga suugaanta ee mid ka mid ah 5 magaalo ee ugu waaweyn dalka Canada.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Soomaaliya oo la sheegay inuu wajahaya abaar horle xillitii hore diifteedii weli lala daalaa dhacayo. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan oo aan warbixin idinkaga haynaa loolanka doorashada madaxweynenimo ee dalka Kenya oo bilaabatay,
iyo dabcan xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
markii uu madaxweyne Donald Trump uu uga mamnuucay inay soo galaan dalkan Mareykanka, qaxootiga iyo muwaadiniinta ka soo jeeda 6 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka ayaa dhaqan gelaya saacadaha hore ee maanta oo Khamiis ah. saraakiisha socdaalka Mareykanka ayaa sugayay tilmaamo ku saabsan habka ay u fulin doonaan amarka madaxweyne Trump, iyadoo madaxda wasaaradaha ama waaxaha arrimaha dibadda, cadaaladda iyo amniga gudaha aysan weli u kala caddayn shakhsiyaadka loo ogolaan doono inay soo galaan iyo kuwa laga celin doono xuduudaha iyo garoomaha diyaaradaha Mareykanka ee ka soo jeeda dalalka Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa u xaqiijisay dadka musaafirka ah in aysan la kulmi doonin isdhexyaac ay ka dhacay garoomada diyaaradaha markii ugu horreysay ee uu dhaqangalay amarkii madaxweyne Trump bishii Maarj ee sanadkan. qaar ka mid ah qareennada muhaajiriinta ee Mareykanka ayaa sheegay inay iska xaadirin doonaan garoomada diyaaradaha ee caalamiga ah maanta si ay u caawiyaan dadka uu saameyn doono amarka madaxweyne Donald Trump.
saraakiisha dalka Talyaaniga ayaa sheegay inay guddiga reer Yurub ee Brussels u sheegeen inay ka fikirayaan joojinta aqbalaadda qaxootiga iyo dadka soo galootiga ee laga soo badbaadinaya xeebaha Mediterraneanka. tallaabooyinka ugu horreeya ee ay qaadi doonaan waxa ay ku sheegeen inay mamnuucayaan maraakiibta aan Talyaaniga laga lahayn ama aan wadan warqadda ay xeebaha dalkaasi ku soo xiran karaan iyaga oo soo galootiga soo badbaadshay. go'aanka adag ayaa imaanaya inay madaxda Talyaanigu ku fikiraan xilli qaxooti iyo soo galooti dhaqaale doona oo gaaraya 11,000 ay 4 maalmood gudahood ku yimaadeen dalka Talyaaniga. dadkan ayaa intooda badan ka imaanaya qaaradda Afrika, kuwaas oo kasoo gudbaya dalka Liibiya. ergeyga Talyaaniga u matala midowga Yurub Marozio Masari ayaa sheegay inay marxaladu gaartay heer aan la maarayn karin. aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dalka Soomaaliya uu sanadka labaad oo xiriira wajahayo abaaro aad u xun sababo loo malaynayo isbeddelka dhinaca cimilada. faahfaahintan waxaa warbixin nooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
hay-adda FAO waxay sheegtay in dadka ku nool magaalooyinka dalka uu xaalkoodu wanaagsan yahay kadib markii ay gurmad xoog leh gaarsiiyeen hay-adaha gargaarka, balse mushkiladda ugu weyn ee dhinaca abaarta waxa ay weli ka taagan tahay dhulka baadiyaha. dadka u dayacan abaarta ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa aad saboolka u ah ee ku nool dhulka baadiyaha, halkaas oo ay ka jirto biyo la'aan kadib markii biyihii guga ay bilaabeen inay guraan. warbixinta ayaa sheegaysa in laba sano oo ay dalku ku dhifteen abaaro isxigxigay ay kaliftay in weli ay sii taagnaato baahida ay qabaan kuwa ay saamaysay abaarta. Dadka iyo xoolaha ayaa weli u baahan biyodhaamin deg deg ah. cabsida laga qabo in ay daba dheeraato abaarta weli ka sii jirto Soomaaliya ayaa sii kordhay kadib markii roobabkii la filayay xilliga guga ee sanadkan ay noqdeen kuwa ka hooseeya xaddigii la rajaynayay. haddaba goboladee ayay ku yaraadeen roobabkii guga ee sanadkan maxaase sababay? waxaa v o eda u sharaxay axmed maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca biyaha ah.
sanadkan gugii roobka la filayay meeluhu aadka ugu yaraa ama uusan ka diinba waxay u badnaayeen koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. roobkaasoo lagu qiyaasay below average, macnaha below normal, roobkii la filanayay ayuu ahaa wax xajmiga loogu talgalay aad uga yar. gobolada Puntland iyo Somaliland waxaa ka dhacay gugii roob aada u fiican, roob macnaha xajmiga loogu talagalay aada uga badan iyo roob macnaha xajmiga loogu talagalay ku filan ayay ahaayeen gobolada Somaliland iyo Puntland roob ka dhacay. haddaan u nimaano gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxay isugu jiraan dhul macnaha daray ah oo aan wabiyo lahayn oo qalalan iyo dhul ay maraan wabiyada.
roobab yaridaasi ayay hay-adda FAO sheegtay inay dhaawacday soo kabsashada ilaha aasaasiga u ah nolosha miyiga sida xoolaha iyo beeraha. xaaladaha abaarta ayay warbixintu leedahay weli waxa ay kasii socdaan oo ay saameynayaan qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. dalagyada iyo wax soo saarka midhaha ayay sidoo kale saameeyeen roobab yaridii guga ee meelaha qaar, laakiin warbixinta kasoo baxday hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobe ee FAO ayaa sheegaysa in haddii mawjadaha El Nino oo la filayo in ay dhacaan dhammaadka sanadkan 2017 ay keeni karto rajo ah in xilliga dayrta uu noqdo mid aad u wanaagsan. El Nino oo ay culimada sayniska ku sheegeen inuu yahay wareeg cimileed ka dhaca badweynta Pacificga ayaa marka uu soo gaaro Soomaaliya waxaa mararka qaar dhacda inuu kordhiyo fursadaha roobka. warbixinta ayaa soo jeedisay in Soomaaliya ay u baahan tahay inay bilowdo istaraatiijiyad muddo dheer ah oo lagu dhisayo barnaamijyada lagula tacaalo abaaraha ee dhulka baadiyaha ah. laakiin axmed maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca biyaha Soomaaliya ayaa u arka xalka abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya in uu sidan yahay.
wallaahi horta walaaloo abaarahan xalkeeda waxaa looga bixi karaa abaar macnaha waa biyo la-aan. biyo la-aanna macnaha waxaa sababay waa maamul la-aan oo ama waxaa loo yaqaan lack of macnaha proper water resource management, in biyihii sidii loogu talagalay aan loo maarayn. biyuhu waxay u baahan yihiin mashaariico fogfog oo mataqaanaa ishee qarash badana u baahan si macnaha loola qabsado abaaraha soo dhaqday. sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo abaaraha looga faa'iideysan karaataa in la qodo ceelal fogfog oo ceelasha deep holes oo ilaa 400 mitir ama ka badanba. marka waxay u baahan tahay in si mataqaanaa comprehensive ah looga howlgalo in mashaariico la hirgeliyo, mashaariicaha fogfog oo looga adkeysan karo macnaha abaaraha soo noqnoqday.
abaaraha weli ka jira Soomaaliya ayaa xooggooda dhacay dhammaadka sanadkii hore iyo bilowga sanadkan, waxaana ay saameeyeen malaayiin ruux oo Soomaali ah. inkasta oo meelo badan oo dalka ah laga dareemay in la yareeyay xaddigii weynaa ee abaarta, haddana hay-adaha caalamiga ah ee ku howlan arrinta abaarta ayaa waxa ay sheegayaan in abaartu ay ku dambayso meelo ka mid ah dalka haba ugu badnaadeen dhulka baadiyaha ah.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo warbixintan inoo diyaariyey.
subax wanaagsan dhegeystayaal. markaana kenya, xisbiga hay-adda dalka kenya ee Jubilee iyo isbahaysiga mucaaradka ee dalkaasi ayaa shalay daah furay ololahoodii doorashada kenya oo lagu wado inay qabsoonto bisha 8-aad ee sanadkan. warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o e da maxamed yuusuf, waxaana soo koobaya jaamac buule jaamac.
daahfurka ololahooda doorashada xisbiyada ku loolamaya xukunka kenya iyo isbahaysiga qaranka waa mucaaradka la hardamaye ayaa labaduba soo bandhigay inay dalka iyo dadka kenya horumarinayaan. labadan dhinacba waxa ay doorashada ku galayaan ballanqaadyo ay ka mid yihiin horumarinta waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka si dhaqaalaha loo kobciyo, iyo inay shaqooyin u abuurayaan malaayiin reer Kenya ah. Waxa kale oo ay ballan qaadayaan inay musuqmaasuqa la dagaalamayaan. Xisbiga Jubilee oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la filayaa inuu xukunka dalka ku guuleysto mar labaad. Xisbigani waxa uu halkudhig ka dhigtay mashaariicdii u hirgashay intii ay talada hayeen 4 sano iyo barkii la soo dhaafay, sida tareenka dadka iyo alaabaha ganacsiga qaada ee u kala goosha Bombaasa iyo Nairobi si ay guusha dalkani u hantaan. Sam Kamu waa falanqeeye arrimaha siyaasadda, waxaana uu leeyahay dowladda iyo mucaaradkaba waxa ay sameynayaan ballanqaadyo isku mid ah.
They have focused on the same issues and generally even the targets and the things that they hope to achieve are basically.
Waxay diiradda saareen qodobo isku mid ah, xitaa hammiga iyo waxyaabaha ay isleeyihiin aad ku guuleysataan waa isku mid. Waxa kaliya ee aad isdhihi kartid waa ay ku kala duwan yihiin waa ruuxda qorshahooda. Qayb ahaan maadaama dhanka Jubaliigu ay dowlad ahaayeen 4 sano iyo barkii u dambeysay, qorshahoodu waa in lagula xisaabtamo wixii u qabsoomay si loo eego wax ay qaban karaan haddii xukunka loo sii kordhiyo. Mucaaradkuse qorshahoodu waa fursad ay ku sharaxayaan waxa ay awoodaan inay qabtaan haddii talada loo dhiibo.
Dadka Kenyaanka ah qaarkood waxa ay isweydiinayaan in ballanqaadyada ay siyaasiyiintu sameynayaan ay yihiin kuwo laga gungaari karo ama la fulin karaba. Barasare Herman Manyora waa macalin ka tirsan jaamacadda Nairobi, islamarkaasna ah falanqeeye arrimaha siyaasadda dalka Kenya. Waxa uu leeyahay dadka reer Kenya waa ay la qabsadeen ballanqaadyo been ah oo loo sameeyo xilliga doorashada.
So to that extent, therefore, people are not putting much capital on this. People are not even expecting anything out of them.
Waxyaabahani waa kuwo ay sansamayn karin waa un ay ballan qaadayaan. Sidaas daraaddeed, dadku waqti ma gelinayaan, mana jirto wax ay ka filayaan inay ka soo baxaan. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in dadkeena ay had iyo jeer ay u cadeeyaan abtirsiinyo.
And more importantly, our people vote along tribal line.
Dhanka mucaaradka, iyagu waxa kale oo ay ballan qaadayaan dowlad loo dhan yahay iyo inay xallinayaan cadaalad darrada taariikhda dheer ka tagnay dalkan, isla markaana midaynayaan bulshada reer Kenya. Sida uu qabo Herman Mayora, bulsho sinaan iyo cadaalad haysata waxay awood u yeelan kartaa inay soo afjarto dowlad xumida.
Big things you say you want to do, you will not do them if you don't have a united country. If you don't have inclusivity, people feel they belong to this country. You cannot complete the road projects if you don't deal with corruption.
Arrimahan oo dhan oo aad leedahay waan samaynaynaa, ma samayn kartid haddii aadan haysan dal mideysan, haddii aadan haysan dad aaminsan in ay dalkan wada leeyihiin. Mana dhammaystiri kartid mashruuc jid lagu dhisayo haddii aadan la dagaalamin musuqmaasuqa, sababtoo ah musuqmaasuqa ayaa cunaya lacagtii oo dhan.
Doorashooyinkii la soo dhaafay, Kenya waxa ay wajahday colaado ku salaysan siyaasadda sanadkii 2007 oo ahaa sanad doorasho la isku khilaafay. Waxaa ku nafwaayay dad ka badan 1,500 halka in ka badan 250,000 oo qofna ay ku barakaceen. Bisha sideedaadna waxaa ololaha doorashada loogu loolamaya xafiiska ugu sarreeya dalka, isaga hor imaanaya ra-iisul wasaarihii hore Raila Odinga iyo madaxweynaha talada hayo Uhuru Kenyatta.
Warbixintaas Nairobi waxaa kasoo diray Maxamed Yuusuf, waxaana soo koobayay wariyahayaga Jaamac Abuule. Jaamac.
Arur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa 29-kii bisha Juun sanadka 2017-ka. Idaacaddeena Arurnimana waxaa halkan wadajir idinkaga jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Waa tahay dhegeystayaal, goor dhowna waxaa idinku soo maqan ciyaarihii iyo xubinta suugaanta. Balse marka hore, magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada waxaa ergeyga suugaanta degmadaasi ee 2 sano ee soo socota loo magacaabay wiil Soomaaliyeed oo afka Ingiriisiga ku gabyo. Axmed Maxamuud Cali oo loo yaqaano Axmed Nomadic wuxuu Jaamac Buule Jaamac ugu waramay khadka telefoonka ee Edmonton, waxaana uu ugu horeyn uu sharaxayaa waxa ay kaga dhigan tahay ergeynimada 2 sano suugaanta Edmonton ee loo magacaabay.
Axmed, ugu horeyn ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga V O A, marka xiga waxaad ii sharaxdaa waa maxay Edmonton Poet Laureate ka lagu magacaabay?
Wasalaamu alaykum Jaamac, waad mahadsantahay inay soo dhaweysay. Waxaan matalayaa suugaanta Edmonton magaca Edmonton aan ku socon doona labadan sano oo soo socdaan. Positionkan wuxuu ii bilaaban doonaa insha Allah Somali Independence Day July 1st on a Canada Day.
Marka waxaa la sameeyay soo jeedin inaad hawshan bilaabi doonto guriga dowladda hoose ee Edmonton baa lagu qabtay shir ay dadka soo qayb galeen. Waxaad bal sharaxaad naga siisaa maxaad ku mutaysatay baad is leedahay adigu inaad hesho magacaabista lagu magacaabay?
Faa'iida ka qaadanaya meeshaan ma faa'iida oo sida ugu faa'iida waxaa waaye hortani weligeeba gabay waa akhri jiray weli waana adigoo suubiya, laakiin haddeertan dowladda oo hoose oo haddeertan siliga waxaa u noqday qofka oo adiga gabay adiga ugu sare ma ahan, laakiin qofka oo u fasiraya gabay haddii la dhaho haddii qabaan adiga ay qabaan shir ama wax isku imaanayaan aniga la sawacana waxaa leeyahay Axmed noo imaawe gabay noo akhri waxaa u noqday adiga siri gabayga qofka official u ah
waaye. Laakiin waxaad ii sheegtaa maxaa lagugu doortay adiga, maxaa lagu magacaabay? Dad badan baa jooga oo af ingiriis ku gabya adiga Axmed Cali Axmed Doomaarig, maxaa lagugu doortay?
Okay, waxaa horta sida jeclan waxaa u maleeyay waxaa lagu doortay gabayga aniga sidaa u suubiyay iyo dadkan gabayga sidaa u suubiyan way kala duwan tahay. Dadka badankoodu waxay yihiin dadka oo qoraan qoritaan waa gabaygooda, laakiin keega wuxuu yahay midka oo qoran laakiin weli waa perform greya. Waxay u sahlan tahay dadka oo adiga gabay jeclaan ama dadka oo ogeen gabay wuxuu yahay uu soo dhaway soo dhaweynaya moogtahay.
Waxaad ka wadaa waa perform greya marka aad leedahay, waxaad ka wadaa waad ku luqaysaa, waad qaadaa meel baad soo istaagtaa, dadkaad u akhrisaa, marka saasi dadka ugu fududahay miya?
Haa, saasi ugu fududahay kas waxaa waa dad jiraan oo rabin inay akhriyaan gabay, laakiin dad oo jecel inay dhegaystaan moogtahay.
Axmed, goormeed bilowday inaad afka ingiriiska ku gabaydo?
Weligeeba waa qori jire, laakiin haddii la yiraaho professional oo lacag ku suubinaya ama oo ku wareega oo magaca ku yeesho waxaa waa adiga 2009 camal aa bilaabe. Waana xusuustaa adiga ay yimaaday inay isoo dhawaato, waa xusuustaa
2009-kii bay ahayd. Waayahay, waxaad noo sheegtaa gabayada aad tirisay ee caanka ah maxaa ka mid ah?
Horta waxaa dhihi lahaa midka oo si fiican lagu yaqaano waxaa mid oo lagu cao IM Africa, iyo adina mid oo shaxtiro xoogaa ciyaar ciyaar ah oo si wallaahi oo ku wacno dadkan oo waddankan ku koreen oo laisku daraya af Ingiriis iyo af Soomaali.
Hadda ka hor mar aad v o eda warbixin siinayseena waxaad sheegtay gabay aad adigu tirisay in lagu dhigo iskuulada gobolka Ontario. Gabaygaas wax nooga sheeg magaciis.
Isla midkii waaye midka dadka kuu sheegaa waaye midka IM Africa waaye. Buugan ku publish gareeyaana buugan waxaa waaye mid oo ilma ay ku baraan adiga history-ga ama sheekada oo dadka Africa iyo sida usoo koreen. Iyo
Axmed, si dhegeystayaasheena ay u fahmaan, wiil Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku dhashay Kanada ku barbaaray oo af Ingiriis ku gabiyo, haddana magaaladii uu deganaa isagu matalayo, bal gabaygaas IM Africa African ahay aad tiri, wax nooga sheeg.
Gabaygan wuxuu ka imaaday dad oo cadaan oo marka gabay akhri jiray waxay dhihi jireen waxaa imaaday ninkii African oo gabay African ah. Weligeena markaas gabay oo Africa maba qorin, soo waxay ahayd anigana aniga ma jecel dadka inaa la dagaaltamo, waxaa jecel lahaa inaa successful bii inaa ka fiicnaado. Soo gabaygana akhriga waxaa lagu caaay IM Africa, waxaa u sheegaya dadka hay dhihin waxaa waaye wiilkii oo Africa ki imaaday ma ki imaanina waa ahay
Africa.
Waxaa dhahay these veins run blood from Africa. See, I was born in Africa, I was fed Africa, then I was torn from Africa, parents fed up with Africa, so we fled Africa, landed in the land far, far from Africa, and we have long since forgotten that we are not from Africa, we are Africa. Remember, we come from a land where we are kings and queens, where the trees use their vines and leaves as rosary. There are waterbeds embedded with the essence of life. And while the heavy I count sheep, the dormant souls of our ancestors resting in the Atlantic or carried on riverbeds back home. And they say that imitation is the greatest form of flattery. Then would it not be vain for us to take our customs back, since we put the art in artery? There is no reason to go searching for my history in hidden caves or clay buried deep. It's visible on my face, the way I carry myself, the proverbs of my people, the scarification on the forehead of Sudanese tribes and the shapes.
Ugu dambeyntii waxaad nagu macsalaamaysaa gabayga aad adiga ugu magac dartay, si wallaahi baan ugu yeernaa afka Soomaaliga Jacbur baa lagu yiraahdaa gabayada noocan oo kale loo sameeyo. Suuda,
I was born in the horn, then torn from it, but still living in a caravan. no camels or savannas. Now we're living in the prairies and we share a van. And forget government housing. Now we got bank accounts with more than just 1,000. And I made Hoyo proud, Joe, because I'm only getting shot by the cameras when I'm screaming out cheese like fromaggio. I kind of love Sabayad, but I'd rather have some mufo. No money in the bank account. Most of it's in the Uto. Najijo Jijo. Kale Sofadiso. Your mind will never open about the Manta Denska Jifto. Same thing for Farah and Nazifo. Abdi and Halimo. Living in the Netherlands or maybe Mogadishu. War Degeso. War Ke Degeso. I'm that individual. Or Siqatar or Heso. If you want the whole of Dune, start within your own cocoon. Don't forget to use sabun. Adi iskadig, but never live life adi. Bukas the akri, so the coolest for the akli, because no one wants to be by people thinking fakri. And if it's getting difficult, just try to give a wakti and work the hoyo. I promised if I ever find a governor that was loyal, I treat her with some dakan, man. I treat her like she is royal, sort of like a bakar. She could be my kahwa and my shah, and I would be her sankar. I'm a hiddig. Yes, I'm a star. Proud Somali, and I wouldn't change a thing, man, except the bidar. Because you can catch me on the streets with a da'as ma'awis. I don't stag when I kadi because I love matar nadif. Yes, I'm the one, so my flow is himib ari. Spit dahab shil because the flow is straight money. Sip shah with sanjabil, a little bit of honey.
Ahdi yad ayal ma'atantai, Ahmed Numarik.
Ahdi yad mudan, jama.
Aad ayuu mahadsan yihiin jaamac buule jaamac oo wareysanayay Ahmed Nomadic oo ah wiil Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Edmonton kaasoo loo magacaabay ergeyga suugaanta ee magaaladaasi labada sano ee soo socota. Wareysigaas oo dheerna waxaad ka heli kartaan barteena internetka ee voasomali.com.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddeeda aluurnimo. Haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii cayaaraha. Nuur Bukhaari ayaa inoo haya.
dhowaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena saaka iyo caalamka, xulka Chile ayaa u gudbay fainaalka koobka qaaradaha kadib markii uu xalay ka badiyey xulka Boortaqiiska. ciyaartaasi waxaa daawanayay wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascadde oo aan goor dhoweynna kala sheekaystay. Mascadde, bal ka waran ciyaartii xalay oo uu wacdarana ka dhigay goolhayaha xulka Chile Claudio Bravo.
Nuur, waad baad u mahadsan tahay. Wacdaraha Claudio Bravo waa un iman doonaa, hase ahaatee haddii aan gudna kooban ku sameeyo kulankii habeenkii xalay ahaa wadamadan Boortaqiiska iyo Jile dhex maray, waxa uu ahaa mid taageerayaashii daawanayay ay aada uga heleen walow ciyaartu ever ay ahayd. Haddana banoonigu waxa uu ahaa weerar iyo weerar celis. Waxaad moodaysay xulka qaranka ee Jile in iyagu helayeen fursado ay goolal ku dhali kareen walow aanay ka faa'iideysan qaybtii hore ciyaartana. Boortaqiisku laftoodu fursado way abuureen, laakiin fursadaha cajiibka ah waxay ka yimaadeen ninka Jile weliba daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta. Waxa ciyaaryahan Fidal darbo kulul oo ku gamay goolhayaha ay ku dhacday birta isla banoonigaasi, ciyaaryahan gadaal laga soo geliyay Martin Rodriguez ayaa istana birta ku dhuftay. Marka Jile, marka aad eegto fursadaha ay abuurtay, la isma lahayn ciyaarta way badi kartay. Ha yeeshee, markii rigoorayaasha la iskugu yimid, sidaad sheegtay, Claudio Bravo wacdaraha uu dhigay waxa uu ahaa isagoo saddex rigoore oo isxigta ka qabtay ciyaaryahanada Ricardo Quaresma, Joao Moutinho iyo Nani, oo ciyaartoydaasu ay ahaayeen kuwa ciyaarta gadaal laga soo geliyey, halka ciyaaryahanada Aragones, Fidal iyo Alexis Sanchezna ay goolasha u dhaliyeen xulka qaranka ee Jile. Sidaasina ay guusha ku raacday haatan xulka qaranka Jile ee ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka qaaradaha ee qaramada ay usoo gudbeen.
Waa gartay, haddii aan intaas ku dhaafno ciyaartii Jile iyo Boortaqiiska, ka waran caawana waxaa ciyaari doona xulalka Jarmalka iyo maaragtay Mexico, maxaa laga filayaa kulankaas?
Labadan qaran ee Mexico iyo Jarmalku dabcan awood ahaan marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta laba qaran oo isku dhigma ma ahan. Ha yeeshee, xulka qaranka ee Jarmalku sanadkan ciyaaryahanadiisii uu koobka adduunka kusoo qaaday amaba caanka ahaa ma ay socdaan, oo ninka ugu caansan oo hadda ay wataan waa ninka la yiraahdo Draxler oo nin dhalinyaro ah, iyo weliba ninka kale difaaca la yiraahdo Isna Mustafi, oo nimankaasu aan qaranka weyn aan boos buuxaba ka haysan. Laakiin haddana xulka qaranka Jarmalku waxaad moodaa in macalinkooda u diyaarinayo koobka adduunka. Way dhici kartaa in Mexico kulankan ay guul heli karaan, laakiin ciyaartooyada Jarmalka oo da'yar banooni wanaagsanna soo bandhigaya ma filayo in laga adkaan karo. Si kastaba noqotaba, waa loo joogaa kulankaasi caawa wuxuu kusoo gabagaboobo, laakiin taageerayaasha kubadda cagta waxay rajaynayaan labadan kooxood inay soo bandhigi doonaan ciyaar qurxoon oo weerar iyo weerar cala isku dhisan.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha V O A da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo aan kala sheekaystay koobka qaaradaha ee haatan mar iyo heerka gabagabada. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Bukhari oo Mascade ay isla daadihinayeen barnaamijka ciyaaraha. Halkaa dhegeystayaal kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna aan jaleecno dhinacii fanka, waa codkii halaasiga ahaa Maxamed Saleban Tubeec Allaha u naxariisto iyo heestii Rio.
Riyo iyo codka baxsan Allahu naxariista Maxamed Saleeban Tubeec dhegeystayaal, waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Waxaa si wada jir ah u daadihinayay Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saaristana waxaa naga saacidayay Bashiir Abikar. Tan iyo kulan dambena waa V O A oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.